Tulindeleni Tulindeni kantu ngamtshelu kutu yangithanda Tulindeni Tulindeleni Uyabona ukuthi sifanelene Thatha inamba yami ubhalele Siqale sazane Umzalela abantwana
Yes, I'm.